Dolly Sykes.
Yeah. It's a dedication to my babies. And all ladies in the house.
Producer Walter.
Come on, baby.
Wapi, 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 inazidi kupata mateso,
mateso.
Uko wapi, uko wapi,
wapi,
uko wapi, inazidi kupata mateso,
mateso.
Uko wapi, mama we, na kutafuta kila pande sikuoni, napata tabu nyingi sana mimoyoni. Uko wapi,
wapi,
uko wapi, na kutafuta kila pande. Ya shule ya msingi bora ungezipata wameenda kukuzika wapi pensi wapi
wapi
wapi inazidi kupata mateso
mateso
uko wapi uko wapi
wapi
uko wapi inazidi kupata mateso
mateso
uko wapi mama we na kutafuta kila pande sikuoni napata tabu popote ulipo nitakujua nikufuate nikufuate popote nikufuate nikufuate tuwe wote nikufuate
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 ili tuwe wote
tuwe wote
nikufuate wapi
wapi
wapi inazidi kupata mateso.
Maisha yanaendelea, lakini sioni bora kuishi bila ya wewe. Umetangulia, jua nitakufuata. Sure, rest in peace.